and I'm more. Oh, no, no, no. Sissy me wale, till you back warm my foot and my beach. Sissy me wale, till you big watch up by your big moon. Sissy me wale, wanna just you wale, so want I'm more. Yo, hey, to see fire. vizazi. Mungu kaita jina langu, nami kaitika. Niko hapa,
niko hapa.
Kati ya waimbaji wote Tanzania, Mungu kaita jina langu. Japo wakuoni, niko hapa,
niko hapa.
Kati ya wanamuziki wote duniani, Mungu kakubariki wewe, wewe. Nawe uko chini, niko hapa,
niko hapa.
Hey, kati ya familia zote